show Jehova. Egiti we Jehova mfowethu. Lalelana ntindawo. Engisho kuzwe kahle. Ubathatha kanjani abantu sikaThandayo? Ubathatha kanjani isho? Ubathatha kanjani khuluma ndoda khuluma. Ash. Wena ubathatha kanjani abantu engibathandayo? Ungithathele isihlobo sami. Lalela la ngisho kuwe.
Ngimsaba kabi.